Kia ora e ngā kai mā takitaki, ko hau tēnei kwari mā ki hā, tētahi o ngā kai pāpāhu mō te hiku media i tēnei wā, a kua whai wāhi atu au ki ēnei whāia, a marāua e kōrero mai nohia, a noho ki haha wā rātou ingoa, me wā rātou mahi ki konei a ki Waitangi. Tēnā koe whāia.
Tēnā koe.
Kōrero mai nohia koe haha o Hononga a iwi.
No te hukianga hau, me ki te whakakau parakia ko Otawa te tino o rohe mō ta mātai whānau. Tō tāku kaupapa ko te arareo Māori level 2. Te wā timata ai i te ako i te reo Māori me ngā tikanga, me ngā kawa kai raro i tēnā.
Huri anō ki a koe whā, whakamārama mai nohi a koe aua ahuatanga katoa.
Tēnā tātou katoa, ngā mihi nui ki a koutou katoa mā takitaki mai nei, ko Koko Hōtere Ahau, he uri tēnei no ngā kōkona e whā o te tautoke rau, no Ngā Te Whātua Tōku Pāpā, no Misimiti, no Whirinaki, no O Tangaroa Tōku Māma, no Waima Nōki, no Reire he tūturu tangata tēnei no te tautoke rau. Ko ai tētahi o ngā kai ako i raro i te maru o te wānanga o Aotearoa. Ko ai te kai ako mo te kura pinakitanga. Ka tahi anō mātai ka timata i tēnei kura i te tautoke rau i tēnei tau no reira. Ai rapu haere anā o etahi anā ākona te whakakiiki i te kura nei. No reira, ina, ko koe tēnā. Haere mai, nei mai, kōrero mai ki ai.
So ko koe tērā hoki e whāia, e kimi haere, e rapu ana i etahi tauira?
Ai, tērā te tino tikanga. He kaupapa pai tēnā, so kia kaha tātai ki te hare mai, ki te ka uri mai ka rata te tātai kaupapa o te wānanga Aotearoa.
So mō era hunga e mātakitaki mai ane e hihiana te aroki nei mahi. What avenues can you give them? Is it online or you can phone you guys or come in and see you fellas? Heha e rā o ngā whakapānga, how can they contact you if they're interested in this course?
Well, e rā mahi katoa ke mai te waia kia waiati ki tā mātai wānanga, raro i te kore he utu. 0800 355 553. Depending on what rohe you're from, te kai kohe whangarei, taitu mai te kai tae, taitu ki Tamaki Makaurau, era atu o ngā rohe, ai.
So ki te taha pinaki, he kaupapa hau tēnei kua urumai ki te taitoke rau?
Ai, katahi anō. Tēnei tau ka timata taua kaupapa. Ai he taumata meki, he taumata whitu tēnā. Mō era e matatau ana ki te reo. He maha ngā kaupapa. Waru ngā noho, e noho marae te āhua o tēnei kura. Hei te mutunga e ahai ana koe te uruatu ki te kura pane ki re tanga o te reo. Engari kia kaha tonu tātou.
So when you're out there looking for students, you're targeting for pinaki, you're targeting people who already have an understanding of te reo. Kia matatau tonu te reo?
Matatau, ai.
And amuri mai te pinaki ka piki ki te pane kiritanga?
Ina ka whakaaia, timoti.
Ai, kua kaha rongo a hau i ngā kōrero rawe, mō era o ngā whakahaeretanga. Engari, kia āhua whakakapi tātou i tēnei wahanga. He kupu whakamutunga wau e hihiana te tukunatu ki ngā kaimā takitaki. Have you got any final words out there for our viewers?
Well, kia honei, ko te tino painga aha ko te aho o te reo maunga e whainga i te reo Māori e whainga aki i te tangata. Ko te mea nui ko te hari o te reo kia puta, te āhuatanga o te aro. Kia kaha koe ki tō āroha ki tau reo. Mena ko tau reo tērā, me ako tērā reo. Tētahi atu, well, ko tāku tūranga mō te beginners level, he mea rereke tā mātou kaupapa ki tētahi atu wānanga pia. He rereke te mahi whakahaere te o te kaiako, te maho o ngā mahi kei raro i tēnā. Ai, nei mai hara mai piki mai kaki mai ki runga te tātātai kai papa. Te mea nui ki te ako tia tātai reo Māori, he taonga tira.
Well, kua puta te karanga e hoa mā, sign up, come along to Te Wānanga o Aotearoa, they have it here for you all that are interested in learning our reo. He kupu whakamutunga wā e whaia.
Aira, tātou mā, kia kaha tātou ki te hāpai ake, ki te ako tō tātou nei reo rangatiratanga me ona tikanga. Mauri ora.
Ngā mihi, tino nui kia kōrua i whai wā te kōrero ki te taha. Ia hau kua hau tēnei kua ni mā ki hai, mihi atu ana kia koutou katoa. Kia ora mai rā.